nawe, nataka niwe nawe, hanifaa nikubalie, hanifaa nitaugua kama utanibagua, yeah.